Omukago ogutaba banyini business international wa Federation of Small and Medium Sized Enterprises wanjagide government ediseko abantu omukutu omugatta abantu gwa Facebook bagweyambise okutundakira amaguzi baabwe bakola n'obuweereza obw'enjawulo eri bannansi. Alipoota y'omwaka 2023 yalaga nti abantu ebitundu wakati wa 35 ku buli 10 n'ebitundu 4 ku buli 10 abalina bu business obwo butonotono be bokka abettanira emitimbagano ne batundirako ebyamaguzi. Mu nsikalo n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission UCC eyabadde ku Golden Tulip Hotel mu Kampala, ssenkulu w'omukago ogutabannyini bu business obutonotono John Walugembe agambye nti okuggalawo Facebook kifiiriza nnyo gavumenti ensimbi, songa yali eyamba nnyo mu kwanguya ebyobusuubuzi n'abantu okuwuliziganya mu ngeri ezitali zimu.
Tulabye nti wali ebizibu ebibagaana, ekisooka abasinga tebamanyi essimu eno eyamba nnyo bizinesi yaabwe okukula, abalala tebalina bukugu, oli aba n'essimu ng'aweereza meseji ng'akuba masimu, naye ng'essimu esobola omukolera ebintu bingi okuzimba bizinesi ye. Ekyokusatu nti n'amasimu genyini ne gadgets bya bbeeyi, smartphone ogenda okwetanga oliyeetaga 2,300, bantu bameka basobola okufuna ssente ezo ne kagikola. Era kye tusoose okwogerako kukola nti gavumenti amateeka agamu eteeka okugatugamba omusolo gweteeka ku masimu aga smartphone.
Walugembe era sibye gavumenti egy'omusolo ku masimu aga seereza kisobozesa babazingiza mu ggwanga okuzisa ku bbeeyi n'okubunyisa intaneti masiso g'ebyalo kuba bangi abagyetaaga. James Beronda, omukungu mu kitongole ky'ebyempuliziganya kya UCC, agambye nti essira bakuliteeka nnyo kubangula bavubuka ku nkozesa y'emitimbagano ey'ekiruubirirwa n'okwogereziganya n'abakwatibwako ku misolo gy'ebyuma ebyo bikalimagezi.
Senga ekitongole kya UCC kyaddenye essira okusomesa abantu, ate abantu abetwogerako be bantu abali wansi abeetaba mu bizinesi zaabwe, owa garaji, owa saluuni, owa bodaboda, tumusomese asobole okweyingira mu digital economy. Kituufu ebintu nga tablets, amasimu bikyaliko waggulu nnyo, naffe nga UCC kitugezaako naddala ogamba gavumenti nti omanyi yes emisolo tugyagala, naye tukoze tutya okulaba nti abantu baffe basobole okwe.